lomntwana mncane bafethu
awudlali isigubu sibanyaka
Spike wash, yeah.